mapenzi useme tu.
Wallahi mie chapa chapa kusuwe niyo basi tuwe haya tu.
Sitakiri sana nataka ratiba usidanganye watu.
Mimi sito lala wala sito shiba kwa kidogo kitu.
Nikikupa utalewa, nikikunyima dhuluma. Nikikupa kupa 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 utalewa, nikikunyima dhuluma.
Shachoka mie
usicho,
shachoka mie. Kupatiba huku kicheka takufurahisha.
Sitaki kuiba dhahiri, nataka na kujionyesha.
Ntakucheba cheba kwa vile nataka pendo kudumisha.
Nikikupa utalewa, nikikunyima
yalla
dhuluma. Nikikupa kupa 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 utalewa.
Shachokamie,
usicho,
shachokamie. Shachoka mie
usicho,
shachoka mie
usicho,
shachoka mie.
Viva Luna.